mpenzi we.
Nakupenda sana, nakutamani sana, usinitenge tena, baby, yeah.